qiimaha dahabka ayaa sare u kacay talaadadii iyadoo ay socoto hubaanti la'aan ku aadan qorshayaasha lacagaha canshuuraha ah ee madaxweynaha Mareykanka Donald Trump iyo saameynta ay ku leeyihiin dhaqaalaha adduunka. Sicirka dahabka ee markaasi lagu kala wareegayo ayaa kor u kacay 4% taasoo keentay in 3,221.7 dollar lagu kala iibsado halkii awqiyo oo dahab ah. Dahabka ayaana isniintii gaaray heerkii qiyaasiga ahaa ee ugu sareeyey, kaasi oo ah 3,245.42 dollar, halka qiimaha dahabka ee beeciisa dib loo dhigana uu gudaha Mareykanka kor u kacay 4% isagoo gaaray 3,237.6 dollar. Diiwaanka dowladda federaalka ee Mareykanka ayaa isniintii shaaca ka qaaday in dalkaasi uu baarayo soo dejinta daawooyinka iyo qalabka isgaarsiinta ah iyada oo doonaysa in labadaasi qaybood ku soo rogto lacaga canshuura, waxayna tibaaxeen in ku tiirsanaanta weyn ee wax soo saarka shisheeyaha ee dhanka daawooyinka iyo qalabka isgaarsiinta ay khatar ku yihiin amniga qaranka ee dalkaasi. Trump ayaa sheegay axaddii inuu ku dhawaaqi doono qiimaha lacagaha canshuuraha ee lagu soo rogi doono qalabka isgaarsiinta ee la soo dhoofiyo isbuuca soo socda, taasoo kor u qaadaysa walaaca ganacsatada jaanibkaasi, iyadoo qiimaha dahabka uu dhowaan ahaa heer iska caadi ah oo cusub, haddana weli kama uusan suulin inuu sare u kacayo, waxaana suuragal ah in xaaladiisa ay ku sii socoto hubanti la'aan muddo dheer. Canshuuraha cusub ee ku hareeraysan awgeed, sida uu qabo Yip Yuan Rong oo ah ganacsade Amerikaan ah, dhanka kalena madaxa kaydka federaalka ee magaalada Atlanta ee dalka Mareykanka, ninka lagu magacaabo Rafael Bostic, ayaa sheegay in hubanti la'aanta ku xeeran canshuuraha iyo siyaasadaha kale ay dhaqaalaha si guud hakad u geliyeen, wuxuuna u soo jeediyey Bangiga Dhexe ee Mareykanku inuu ilaaliyo siyaasadda lacagtiisa oo uusan isbedelin ilaa ay hawshu ka kala cadaaneyso. Xogta laga helay golaha dahabka adduunka ayaa muujinaysa in maalgelinta lagu sameeyey lacagaha lagu kala bedelo dahabka ee Shiinuhu taageerayo ilaa hadda bishan ay dhaaftay dhammaan heerkii hore, taasoo ka badan dakhliga ka soo gala lacagaha uu Mareykanku ku taxan yahay. Geesta kale, sicirka fidada ayaa hoos u dhacay 4% iyadoo 3,222 dollar lagu kala iibsanayo halkii awqiyo oo fidada, halka macdanta balaathiyadana ay kor u kacday 4.1%, kaasoo gaaray 952.6 dollar, iyadoo intaasi lagu biirinayo macdanta balaathiyada oo hoos u dhacday 4.7%, taasoo gaartay ilaa 949.92 dollar. Soo kale, bangiga Goldman Sachs iyo UBS ayaa soo saaray saadaal ay ku qiimeynayaan sare u kaca ku yimid saamiyada dahabka, iyagoo tixraacaya baahida soo baxaysa ee ku aadan qiimaha dahabka, kaasoo tilmaamaya inay kor u dhaaftay intii la filayay ee qiimaha bangiyada dhexe iyo doorka ay ku leeyihiin ka hortagga hoos u dhaca iyo khatar kasta oo ku timaada. Falanqeeyaasha bangiga Goldman Sachs oo ay ku jirto haweeneyda lagu magacaabo Lina Thomas ayaa sheegtay inay filayaan in dahabku uu kor u kaco ilaa 3,700 dollar halkii awqiya, taasoo ka dhigan in halkii garaam oo dahab ah uu gaari doono 727 dollar dhammaadka sanadkan 2025, iyada oo la filayo inuu sanadka xiga ee 2026 uu gaaro 737 dollar halkii garaam oo dahab ah. Soo kale, bangiga maalgashiga UBS ayaa isna saadaaliyey arintani isagoo sheegay in la filayo in halkii awqiyo oo dahab ah uu gaari doono 3,500 dollar dhammaadka sanadkan 2025. Saadaashan cusub ayaa timid kadib markii qiimaha dahabka uu kor u kacay 6.6% isbuuci hore, wuxuuna gaaray heer cusub oo ka sareeya 3,245 dollar heerkii awqiya, kaasoo u dhigma in halkii garaam oo dahab ah uu qiimo ahaan ku kacayo 110 dollar, kahor inta uusan dib uga dhicin qiimo kaas wax yar ka jaban. Labada bangi ayaa horey u soo saaray saadaaltan la mid ah bishii Maarso ee lasoo dhaafay, taasoo muujinaysa qiimaha sabaayiga oo ah tiro macaadin ah oo la isku geeyey ay kor u kici doonto, waxaana arintani loo aaneynayaa siyaasadaha ganacsiga ee uu hirgeliyey madaxweynaha Mareykanka Donald Trump, kaasoo qalqal xooggan ku abuuray suuqyada adduunka. Bangiyada ayaana intaasi ku daray in qataraha uu keenay dahabka ay ka mid tahay inuu kordho hoos u dhaca ku imaanaya lacagaha, taaso ay sabab u tahay xaddiga sii kordhaya ee qulqulka lacagaha loo sarifanayo macaadinta kala duwan. Dhaqdhaqaaqyada muddooyinkani socday ayaa laga dareemayaa xaddiga maalgashadayaasha ee kor u kacaya, taasoo u badan inay muujinayaan baahida loo qabo macaadinta qaaliga ah, iyadoo ay ugu wacan tahay ismada maaliyadeed ee soo food saartay caalamka. Waxaa sidaasi yiri falanqeeyaasha bangiga Goldman Sachs, iyagoo intaasi ku daray in dhaqaalaha bangiyadu ay haatan diiwaan geliyeen hoos u dhaca 145%. Sii socoshada xaaladani ayaana keenaysa in qiimaha dahabku uu hawada isku sii shareero. Dhanka kale, bangiga UBS ayaa sheegay inay jirto ifafaalo muujinaysa baahida xooggan ee ka imaanaysa qaybaha kala duwan ee suuqyada caalamiga, oo ay ku jiraan bangiyada dhexe, maareeyaasha hantida muddada dheer, ganacsiyada shuruukada ah, maalgelinta hantida gaarka loo leeyahay, iyo maalgashadayaasha tafaariiqda, iyadoo isbedelada ganacsiga caalamiga ah iyo xaaladaha juqraafiyadeed ay xoojinayaan baahida loo qabo in loo qoondeeyo maalgashigooda meelo ammaan ah. Si kastaba ha ahaatee, TVs oo ka mid ah falanqeeyaasha bangiga ayaa xusay inay jirto fursad lagu maalgashan karo dahabka maadaama xarumaha suuqyada aysan weli noqon kuwa buux dhaafa.